yande joyino yitori minta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kodi jan hirte moɗon sumana amadou jangan tan habaruji e fulfulde ministre kawji nder leydi men niger mohamed bazoum no wonto e nder région difam o yaari jahangal himɓe boko haram hewɓe gaari kokkiti koye muɗum suudu hokkoɓe habaruji kañum du waɗi hono fawala joom batu jooɗa kaalen anden dow filla ko darto jonde jaam tawa ton du ton durowo wonno waɗa durowo gon hen e hoore muɗum yewtere men pindina hande studio kalangu no daara tan enɗa ayer woni ko jaaten dow filla ko darto hono himɓe waɗoɓe yiilaaro andal duniya yerdom wirmi on noon ni wardi ko far joni hono himɓe ko watto himɓe Boko Haram capan taton kaen woni ko gartiri koye muɗum en hokki to enɗa laamu to enɗan diifa ɓe mbi kamɓe ɓe acciti hono kono koɓe gonno ɗum enɗa ɗum du konnan waɗi tawama Mohamed Bazoum ministre kaw jiɗnder red leydi men Niger e ndenako ɓiɓɓe leydi ne woni e jahangal to endan diifa nden wona ko o waɗi hawride kanko Mohamed Bazoum o endan gam batte ɓe keɓa ɓe kaala dow filla majjum fa wooɗa himɓe ɓeydu konnani gara ɓe hokkiti koye muɗum e nder maɓɓe no woodi jewtan ɗo fa wara joni bandimi Adam Babou Karna
dacan ina jan cikin
denno mi tawa kana nder Boko Haram amma hande mi wurtake Boko Haram kode woni ide waɗa ɗum woɗa ba Islam no wodi himɓe Boko Haram hewɓe hiɗuɓe acca Boko Haram garta wuro waɗi artuɓe min wurtade min paami ko de ni min garti min nangatake ɗum hokkimin sembe wurtade Boko Haram wonɓe ton no miila komin nangama wakkati min gonno tumur jamma tan min burtoto waɗi dugguɓe accimi joni komin elata gomnati woni gomnati yafomi min joɗo jonde amin hinde min gatta jungo nder golle yaadu leydi yeeso
nonni e dow lawol gotol ngol o waddi ko ministre Mohamed Bazoum o waɗi hawrine mawnde e farjo stade mo diifa ɗum ndugam batte o heɓa o yewtana himɓe taɓe ton enɗan wakkati yewtere nde wanno noon bandimi farjo Adamou Babou Karna ho yewtere nde nani ko a haali kanko Mohamed Bazoum
à l'occasion des événements de Bosso.
Odo miccito wakkati kippitaki gom wadano ton Bosso. Ardido leydi hokki tilsinoje. Hali no hani min tokkira. Sogeji leydi meden nawtoraki tilsinoje de. Ille den himbe kibi jalorga duggal do Boko Haram. Fasembe Boko Haram buitake sanne. Der balde deya, mingi alamaji kewdi kolloji ko sembe Boko Haram buitake sanne. Denne, kuni sembe Boko Haram buitake. No hani himbe kewa labi wartirde hakkilo fukkingo der leydi jifa. Himbe tawanobe der Boko Haram bi ikam embur take no gidi garta wuro min koynaniɓe laabi wartude wuro himɓe woronja e koreji mumen burti Boko Haram garti wuro
o wonno ministre d'état Mohamed Bazoum kawji nder red leydi men Niger hawrine makko to enɗan diifa himɓe bomɓe ko watto sappo ka en ndungonnoɓe no gaɗa ndenene ka bonanɗa hara ondere gazawa leydi maradi himɓe ɓe endan ɓe keɓama ɓe nangama ɓe goni e juuɗe haɓɓiniɓe ɗon ko heeɓiɓe himɓe ni himɓe no latti ɓoy no waɗa bonanɗo nder leydi ni endan caggal moɓe keɓuno neɗɗo goɗɗo ɓe torri ɗum sanne sanne kañum woni ko wari haali ndenne suttiɓe fa ɓe laaɓi hande nde endan ni koɓe keɓa ɗum endan kamɓe kay gasi e maɓɓe ɗum waddi ko farjo maire mo gazawa mbiyeteɗo Adamou Wadie kañum dumin noddi e téléphone bandi Mohamed Mamman nani ko o haalni e dow filla majju
fadde neɗɗo on no maaya lintani min ɗinɗe nimɓe hewɓe min tokkiti koyɗe maɓɓe na emin keɓiɓe joni o iɓe goni le garuwal kasu ngal tawe sawa ɓe gonda e kaɓorɗe bonɗe amma le lintaɓe ɓe min nani ko goto maɓɓe nangama nder ƴeelu e malfenayi le leydi nigéria kadi hoorejo maɓɓe on nangama biyeteɗo cama ɗum du jo ɗum ƴewtanana gouverneur mo région maradi on e gouverneur mo région kacina e nde ɓe kanti to e makko fuu ɓe kokkitanmo région mo maradi on nder maɓɓe ne wodi ɓiɓɓe leydi niger e ɓiɓɓe leydi nigéria nde goji gomɓe bujjoy tana nigéria ɓe gara ɓe pecca ley nigéria ɓe gara ɓe mbaranimɓe ɗo enda ɓe koƴƴe guineji mumen ɓe jaara nigéria se gonga ɓiɓɓe leydi niger e nigérian
o wonno maire mo gazawa nonni suudu hokkoɓe habaruji kañum du konda ni waɗi jooɗa kaalen anden dow kullantareje daaroje filla jonde jaam jonde jandu konnan ni ɗum waddi ko fandu Ibrahima Harouna hoorejo suudu endan o wi hono jonde nde ɓe gandana nde ɓe gandana kana gam batte ɓe paama jonde jaam darja mum e nafaka mum tawi ɓe andi ɗum fa woɗi dow lawol diina alsilamaku
Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, voire notre région,
les lettres me yade région du Mede et d'un tauda et raffinéenago suka be umatore hope be lettres mede et lettres funo tawa dermaju. Den en hane okope habaru gadam balaga mou en et durwidol do fion. Odo michito en de région mozender sud radio gomjat o watu halaji di bip e bok haram en kali do koyabi ne radio om mapa. Komadin ungoni dudal okope habaru ben non gada gache. Ji tawidu gattol halaji bibbe bombe der radio mane ya hojo golleji ko be ngoni be ngada andi nore be ngoni be ngadana bibbe bombe be denne gokka jokkobe habaru ben fode ko watta tawe noy habar hokkerte le wakati rafindenago
formation liée à l'extrémisme violent
hande subako wonno ko hawrinde sawara wuro nyemey didabo jojjina to enando arangal hasan seydu mer mawdo mo gallure nyemey do lawr goto ko kanko Hassan Seydou wakati mo hoje hala ele hawrinde o holli wiide ke aadi aada do dow moytugol nyamaale jobdiji gollobbe en ko lebbi jeegon o wi non e hore mudum dum waddini ko faware joni mbiete do tinni alzuma merno enda mo commune tato gallu nyamey o yewtani himbe dum wonno aadiji di enda yaade e bande mi Habibou Garba
la saluer la patience
o yetti gollobbe hubere nyamey fugam munyal e tittinkinaku mabbe wala mo anda lebbi jeegomni ko be jobaka o wadani be aadidu ko de Allah jabi o heban mo sola jobdi mabbe o eli Allah kina be irni he bandu denne o wartiran holare hakkune mabbe himbe durwan golla kawra jawdi de Allah jabi du di hawjorte no wudi
exécuter de façon rationnelle
aadiji din enna nanama de holare wala yerno secrétaire général mo syndicat gollobe mairie enna o wiri o wi hunde de ko wona haali do fu no waabi ede lawol jonnyal politiki tanno no woni mi waawi de kettino do biete do Ayuba Haruna goto e himbe syndicabe
ça là c'est une chanson qu'on a toujours
dum kay boka mabbe no illa sa dorna amin fuddi wakati fu se ni be adana min aadi amma be kumnataamu de gonga min jabata lebbi jeegomni haala gota kan duuni be goni be kala denne he giidam be keppuni non e gala du fu no be gada ko be kawjo huberede lebbi jeegom balewru worru be jobaydum denne dum be kawrata be kalana himbe huberede wala ko min gadai min murti min nyalli dambule gollirde mabbe amma mere ibe gi amin amma wala biudo min tonka gouverneur e ministre kawji filler redu leydi kam en du wala ko be bi
de wondi dans l'orda moi je dirais que c'est un silence coupable
duro ngono han e hore mudun ton en dan ni hono fawar jondu kon nan tewtol labi lami durwobe to en nan tawa kenyande en dan ni bitel isaka latre kanyum won neddo dosu jogino takbay ki en dan o waddama e leydi durwo leydi maradi bitedo garba dan gawaro kanyum woni ko libi mo jagal ko samino en himbe doso kebi ko kaldo majum bandimi dawdo Hassan Hawri habaruji di firta e fulfulde
kengal subaka nimbe wuro doso yewobe durwo ngo yidube kadiri abdu bieteda isiaka be baldie be tergal bedde der region on fu de kanko isiaka olibano potudo ko dum wadi der butigial to nimbe ngono jawa television on wakati isiaka wonno no durwide wakati ngobbu makko ngun wanno den non jom butigial on mabbi butigial mo riwi warbe fa sodabe fa durobe gon gitamu kewi gondi metorgal mangal no wobbe no daro durwo ngom kano ibe ngatti ngokkaji mabbe e durwobe doso horibe be gam ibe kewi be chamaji
gurje wodeddo fuu e durwo natungo hakkune isaka e neddo maradi o no andi ko dum hana durwo no be natir der batamare den hore makko ni ututi ko wada fu don wada
nodino enati
mawore isaka no wardan e saa ko hepta takubai kimiyeru no ni be region doso ombiri ibe dudi ko hakkinkeni do
tiagal dum don ni fahane fijoji tatabi do inde hono jangobe universite na maradi ko fudda no gaydi lewru december no hen hore mudum barjaarije tammaaje darje kokkama yaade e sukabe latibe dum gadi durwo kanyi e faarjo jernagol dum du konnan diwol e doggol e ko nandi e mudum benkay ko mum en faamaama hono biyetedo Abdourahmane Boubacar jango universite mo sayi kanyi won ko yehi boy labi durwobe ton en na maradi hon dum won jangobe universite noni nani ko haali wakkati mo hokkala biki
ba karfiba sun karfiba ne
wana filla sambe non sani no mo Allah hokki kam sengonga der gunna abadami durwai amma da Allah wi a heban hunde fu to goda funa abadami yawai duru fide boxon jodi mi do wada mi wadi duti jeddi gana mi do wada box. Egar ki ami wi'a duro wacce. Bi mi a min kai mi duro wata. Mi don don na ko jamma ma min garto ma kan yehi windoyi inde am le duro wa. Bi mi to ko inda am winda dum duro wa. Janu fayar Allah ayi ne ko sani mi yatta.
Sai muna gode ma Allah akan wangane ne.
Don wana kedo labi nene ne ka durwobe jangobe universiteji hawre tan maradi ko wadi le balde de endam do fil latol baldu ko na nyalane jeyberde hono fane yaade ittondirol pelle hono pelle burtude kandu konna non e hore mun hande de won ko dum fuddoto to ende arlita akko kana ya ngawra e tagur non faande iranade ko na fotto e racing club nene ne ka ko na ninu heddidu ko na pottande ko to joy ko haane wada juude aljumar ase yaade alal
Studio Kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay topere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy topere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy topere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do radio tapwa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do radio maria ader
lamba chapande jenay jetati fm
buza
do radio takarakara
lamba chapande jenay fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere go tobere joy fm
studio kalangu yadu leydi
Hanna yewtere men pendino dartuna filla yerno birmi on yilaru andal duniyaar ciagal agadez region mutilaberi kanyum woni ko buri tawrede hon nokkuje kande himbe nja yewat yuara on yilandu endan eren andidu se jewama hon ko parkuno don park w do dabaji ladde kulle ladde goni kanyum e fawar jondu kondani harto endan do ayerno wodi himbe nan yewa gabbi mbeyoji ton endan e fawar jondu kondan tireji gon to endan kure dum waddi ko ni wakkati mo kalto en nan ni dum do duddum yaari ciagal kano wonde dum wadano de dum nafa sanbe be wuro taabe ton endan ayer won ko gonde ne jafa ndare ne won dum wontiri directeur kawjide no filla ko ndarto la deje jaye to en mo ayer kanyo ko min jewtidi o holli sakulla majju sanne sanne yaade e hono rafi hono fawar jondu ko no himbe warobe no jiewbe endam ali abdullahi
ces dernières années ce qui s'est passé
derdu bitidi di ko wadi dun dudal no kuje den fu rafinde nago wodi ko wadi yilo tobe duniyaru bawta wadi der no kuje den noni leledi nishar gambe bi no kuje den hulji naka sanne mi anda gandume ko wadi ayaru no latino no kure maunde de yilo tobe duniyaru kan woni be den godi mayo nishar go mi den godi gabbi ba ko jolodi ladde gala mi den godi no kuje teutal andal tarifi tawade le wurongo baka jila kino jawa mbirdi ladde wala hen min gonno sukaabe no woduno debbo jodiido tilaberi jombar biete do jiraf imo wadda nimbe nonata leelanaaji no jano pida kore ndebe ngarti ne e lowaaki kin kore den be nyamta la sara gam batte rafinde nagu dum wadi gollal yilotobe duniyaru wala no wada le mayo ayarungo e ko gollal juude du wala no wada der ayaru mi yayi fu der no kure to jila ko duniyaru woni no golla
Jibrila Mori odu konan goto e faane himbe non hollowobe himbe nokkuje jeyetedde endan o haali o wi hunde en rafi majjunu latnibe sadar ma sanne sabu dum o jogorno baade makko
avant le tous marche beaucoup
denno himbe no garanno do no jilo sanne miden kebadu min gala fusa dornan gon do dortirde himbe jilo do ayeru dane mayo min dima gabbi no godi poli duude lobbe de hitane fu no pede no tawe do ayeru pede de du no kolla fina tawa leydi songa warobe no jilo do balliri himbe ayeru sanne wala iri himbe be garta tuba ko be leydi france leydi italy espagne himbe leydi pakistan and ankeni neddo wawta limtibe denno nyaloma mido heba ujunere e keme handem be acci warde amma no mile tawte nyande gombe gartan do der leydi niger dum lato hanu denno
venir au niger comme ça s'est passé comme avant
do dundu konna won ko habaruji me fulful tilifa le hotne en jango to non to habaruji fulful studio kalangu keddi jamaar waddu ballaga mo mi honam yeto on assalamu alaikum balata jam wali seni kin don kettino don habaruji garoji